another one, and it's another one.
No bloating, no breathing.
Nasi fuya tu mokozi. Nasi fuya tu mokozi. Nasi fuya tu mokozi.
No limits, no joking, no bloating, no breathing.
Kada undi aliimba adingos kanguka. Na mimi nitakwimbia ni trend. Kama kaduna baka wasi wa Shanghai. Ai, uni nani ule boy alituma kwa endeleze sifa zake. Mombasa Kisumu na Nairobi adi Moyale. Wasi watambuwe Jesus yumiliki. Unafaa kupewa sifa, unafaa kuabudiwe when you're king. When they boost.
Yeah.
No bloating, no breathing.
Nasi fuya tu mokozi. Nasi fuya tu mokozi. Nasi fuya tu mokozi.
No limits, no joking, no bloating, no breathing.
Shadow and the cross number X makasi. Na mini aliye juu Mungu. Pamoja nasi tuli bounce back. Akatupa nafasi ya ku run this race. Nipe kalamu karatasi. Heaven donation constitution ni Bible. Na follow his way ni way Christ disciple. Chenye siwezi du na juwe ye. Disable five blows to official big purpose on people ye. Yeah.
Nasi fuya tu mokozi. Nasi fuya tu mokozi. Nasi fuya tu mokozi.
No limits, no joking, no bloating, no breathing.
Nasi fuya tu mokozi. Nasi fuya tu mokozi. Nasi fuya tu mokozi.
No limits, no joking, no bloating, no breathing.
Yeye ni muweza, extraordinary. Penzi lake tamu alikufa msalabani. Na kanipenda bila mikutoa ene. Mikutoka kwake kweli, haiwezekane.
Best is my hero, na sinaga maringo. Great punishment, just for me to sing a song of freedom. Cause dream is to be my hero, bila Christ ni zero, bila Christ ni zero.
Nasi fuya tu mokozi. Nasi fuya tu mokozi. Nasi fuya tu mokozi.
No limits, no joking, no bloating, no breathing.
Nasi fuya tu mokozi. Nasi fuya tu mokozi. Nasi fuya tu mokozi.
No limits, no joking, no bloating, no breathing.
Oh yeah, oh yeah. Zabana, yendo kusema sini kumsikiza bana. Chochote utakacho si inawezekana. No limits, no joking, no flossing, no praising.